Downloaded from CocolaMusic.com.
Non c'è fine un attimo fuori, no? E ho visto forse.
Ah, c'è in Cile. Sensei.
Non mi ricordo questa cosa, vai, ti cambi, vai, ti cambi.
Lasci di fare.
Let's go.
Kuluba lebo mfenkonto pakwenda
pakwenda
inkonto yabo mumenso yabantu terifye chimuti echo balende lako lelo enkonto muminu ya kwa Mose yapatwile bemba wakashika kelo bapita po
abena Israeli
imikate muminu ya mwana ulia yalife mikate lelo muminwe ya kwa Yesu yalisisha makana makana
shikonka fie na mumamo kofili na mumamo kofili na mumamo kofili shikonka fie na mumamo kofili na mumamo kofili na mumamo kofili
Babra banda patsonda kana nyangwe nangu kunda nanji aya bola muminwe ya bobela mazilion billion million aya kufyalo kutia batwala amaya Nimuli nani wala vike subilo Gawa vika umaboko yove Wala lofya Mona, mona
Chikonka fie na mumaboko fili Na mumaboko fili Na mumaboko fili
Nimuli nani wala vike subilo
Chikonka fie na mumaboko fili
Kemba studio imo ine producer umo ine say aminga vaimba vapisha webo washalone su mwone nchito ya maboko makasa teti ya kwanishi wambini mwe wako and it's okay na mwe ipatikisha tafia bombe wambini mwe washima pepo kushimikile chambu pe Asimbe tete kawe ye mishishu
Chikonka fie na mumamo kofili Na mumamo kofili Na mumamo kofili
Akaleza kaleza tete kate mechimuti
Chikonka fie na mumamo kofili Na mumamo kofili Na mumamo kofili
Ungeze na mumamo kofili
Chikonka fie na mumamo kofili Na mumamo kofili
Downloaded from CocolaMusic.com.